Kuna mtu ameishi kutamani kununua soundbar ya TCL, especially hii wireless, pamoja na TV ya 55 inches ya TCL, lakini budget yake iko chini. So wana TCL wamekaa chini wakaona, watu wote watoshani Kenya. So chenye watafanya, kuna TV za TCL zimekuja za 45,000. Ukiwa na 45,000, uko na TCL 55 inches. Ukiwa na 18,000, uko na soundbar ya TCL wireless. ETV kuna YouTube, Netflix, free to air channels, Chromecast, unaweza download extra apps, unaweza ongeresha na ni frameless. Mwisho hadi mwisho. Nakumbuka kulipa ni ikishafika kwako. Ukisha confirm iko in a good condition.